Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM I Kigali na 93 n'ibice bitatu I Karongi. Naho Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Mudusanga kandi ku rubuga y3 akadomo radio yacu voa.com rwumvikanira cyangwa se rugaragara ku isi hose no kuri Facebook, X, Instagram na YouTube kuri radio yacu voa. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze na none nshuti banywanyi b'ikiganiro muri Sanga icy'uyu munsi nk'uko mushobora kuba mwabibonye ku mbuga mpuzambaga dukoreraho. Turi kumwe na rwiyemeza mirimo w'umunyarwanda utuye hano muri Amerika muri leta ya Kentucky. Imvumbura matsiko yateye muri Sanga kumushaka ni uburyo yahisemo gukora ibikorwa bishingiye ku muco wa Kinyarwanda mu gihugu gifite umuco utandukanye n'uwo yabyirukiyemo, nyamara akaba abasha kubibyaza umusaruro ndetse ugatanga n'akazi ku bandi. Muri Sanga rero yamubatumiriye kuri iki gicamunsi ngo dusangize cyangwa se tuganirire uko yabigenje. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Bwana Jean-Claude Niyonsenga. Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Ngira ngo niba ntibeshye turavugana uri muri leta ya Kentucky mu wuhe mujyi?
Ndi muri leta ya Kentucky mu mujyi wa Louisville.
Aho
muramutse nkabari naho nkorera n'imirimo yanjye ya buri munsi.
Yego, aho rero namwe muramutse mufite gakonje nk'aka hano muri Washington?
Karahari ariko ntago ari cyane, keka mu byumweru bibiri bishize nibwo hari hakonje cyane ariko hameze neza.
Natwe ndabona bitangiye kugabanuka tugeze kuri 40. Reka rero dutambuke twinjire hagati mu kiganiro ngira ngo umaze kumva impamvu twagutumiye. None reka ne kuba ari jye ubivuga kandi nyirubwita hibereye, tubwire muri make wenda ubwo turaza kugera ku bikorwa byihariye ugenda ukora, ariko duhere ku gitekerezo ubwacyo. Ubundi bizwi ko abantu bageze hano muri Amerika abatari bake bakunda gushaka akazi nyine mu bigo biba bihari cyangwa se mu yindi mirimo isanzwe y'umuntu amara kubona impapuro zabugenewe zisabwa akajya gushaka akazi. Wowe watekereje ute kuvuga uti nafata ibikorwa bishingiye ku muco wa Kinyarwanda nkaba nabibyaza akazi?
Bakoze cyane Jose ku n'ikibazo cyiza umbajije. Ni igitekerezo nagize ubwo nari ngeze muri iki gihugu maze kubona imirimo yaho, kuko nk'uko wari ubivuze ni imirimo igoye, ni imirimo itwara abantu umwanya munini kugeza ubwo umuntu atabasha kubona umwanya we nk'uko ababitekereza. Ahubwo usanga bo kubera ukuntu dukora usanga batugenga cyangwa se badutwara igihe kinini bikatugora, kandi no kwiteza imbere bikaba bigoye. Rero ku bw'ibyo nibwo natekereje ikintu nakora. Urumva nk'umunyamahanga uje muri iki gihugu kugira ngo utekereze ikintu wakora cyatuma ubona abakugana, ni ibintu bitoroshye. kubera ko ubusanga bene gihugu ariko nyuma nza gutekereza nsanga ko tuba dukwiriye no guhagararira umuco wacu tuba dukwiriye kuba abo turi baho turi hano muri iki gihugu muri ibi bihugu byo hanze tuba turimo nibwo rero natekereje yuko n'iby'iwacu nabyo bishobora kubyara umusaruro bikaba byamfasha nabitangiye mbitekereza ko ari ibintu byamfasha njyewe n'umuryango wanjye ariko nyuma nza gusanga ari ibintu byakwaguka bigatanga n'akazi no ku bandi kuba dukorana kuba dufashanya ndetse n'abangana rimwe na rimwe hari igihe mba n'ibitekerezo bakaba babikora no mu yandi masitete.
Noneho ndumva ari igitekerezo gishinze umuzi cyane, reka wenda turaza kuguma tukigarukaho uko tugenda tuganira, ariko noneho tujye ku bikorwa nyirizina. Nuko rero ubumaze kubitekereza utyo, wahereye kuki, watangiriye kuki?
Ubwo maze kubitekereza ariko ahanini ibyo natekereje mu buryo nakora nari narebye nshingiye no mu gihe nanjye ubwanjye nari nkeneye icyo gikorwa, nari nkeneye iyo serivisi ubwo nari ngiye gukora ubukwe.
Yego.
Ariko mbona ko kugira ngo mbone abankorera nk'ibyo nshaka byo mu muco wacu ntabwo ndi kubona. Ibyo rero binera amatsiko yo kwibaza ati ndavuga se kubera iki ntekereza gushaka abandi bantu abanyamahanga bakankorera ibintu bidakwiye cyangwa bitari byiza nk'ibyo
nifuza
iwacu, kuki njyewe ntabikora ahubwo nkabikorera abandi? Aho niyo igitekerezo mu mizi cyaturutse, nifuza kuba nafasha abantu kubakorera ibintu byiza bijyananye n'umuco wacu, kuko urabona iyo dutuye muri ibi bice hari igihe twifuza kujya gukorera ubukwe iwacu ariko kubera imbogamizi nyinshi ziba zihari zirimo kwitegura n'utuzi twanga kugira ngo tuturekure cyangwa se n'aba bafite imiryango hano ugasanga biragoye kuba bamanuka. Ariko aho niho nagize icyo gitekerezo ndavuga ni uwabakorera nk'iby'iwacu nkabibakorera hano, noneho ya serivisi bajyaga gushaka ahubwo bakayibona nk'uko natwe hano tuyibona, nkabategura nk'uko mu gihugu cyacu baba bateguriwe, aho bicaye, uko bambaye, ibyo bakoresha kuva mu ntangiriro yo kwitegura ubukwe kugera mu iherezo ryabyo. Ariko bitari ubukwe gusa, ahubwo n'izindi birori by'umuco bijyananye n'umuco, aho bakorera ibitaramo, bifuza gukora ibitaramo, ibyo byose niko nagitekereje ndavuga ati ibyo byose byashingira kuri wa muco w'iwacu dushingiyeho, ahubwo noneho nkabishyira mu biwacu hano, ari nabyo byagiye bisabuka ahubwo ugasanga n'abanyamahanga bahana ahubwo bagiye barushaho kubikunda kuko banyuzamo bakaduhamagara bakadusaba izo serivisi.
Ibyo mperutse kubibona ahantu hari ahantu natashye ubukwe, hari umuvandimwe muri iki gihugu wari ukenyeye rwose umushanana wa Kinyarwanda, ndetse yari yasabye umunyarwanda kazi aravuga ati nanjye ndashaka kwambara nk'abanyarwanda kandi ndasabirwa nk'abanyarwanda.
Nibyo rwose, nibyo ngibyo dukora mu by'ukuri mu ncamake y'ibyo dukora. Nk'uko nabibabwiye aho nkorera muri Louisville ariko niho icyicaro kiri, ariko dukora no mu masiteti yandi atandukanye kuko biterwa n'ahantu umuntu atuye, hose turahagera tukamuha iyo serivisi. Cyane cyane twibanda rero mu gutegura ubukwe bwa Kinyarwanda, ariko n'ubwa kizungu nabwo turabutegura, ariko dufokasinga cyane ku bwa Kinyarwanda, aho umuntu tumutegurira ineguro ya Kinyarwanda ari byo mu Rwanda bita gusaba no gukwa.
Yego.
Handi musanga umuntu yicaye mu bintu bya Kinyarwanda, ukagaragaza umuco w'iwacu ariko utari n'uw'iwacu gusa mu Kinyarwanda, ahubwo n'uw'Abarundi ndabakorera, hari n'umuco w'Abagande nabo bajya banyereka nkabakorera ibijyanye n'iby'umuco wabo, cyane cyane nibanda kuri za kominote zacu zimwe ziri hano zigorwa no kubona iby'iwacu bagakwiriye kubona. Ubwo rero ugasanga nibyo akenshi baduhamagarira kubakorera, ariko tukongeraho no bya bindi bya kizungu, kuko urumva iyo umuntu amaze gusaba no gukwa ajya mu rusengero akajya no kwiyakira. Rero muri ibyo ngibyo niho tubategurira ibyo bicemo, ariko si ibyo gusa, ahubwo turanabambika tukabaha iyo mikenyero bakambara Kinyarwanda, tukabakenyeza Kinyarwanda, aba mama bagakenyera Kinyarwanda, abakobwa baherekeje umugeni bakambara Kinyarwanda, ndetse na bya bikoresho bakoresha birimo ibiseke, birimo udutaro bakoresha batanga ama gift, imigongo ibintu byose byerekanye n'imuco byose by'iwacu
inkangara ibyansi
mu gutwikurura tukabaha inkongoro bakabasha gutanga amata bakabasha gutwikurura uburyo biyumvamo ko bari mu gihugu cyacu nubwo badahari ariko ibyo bari gukora bari kubikora nkaho bari mu gihugu cyacu ibyo rero bigatuma abantu bakunda kumva yuko service tubaha ibyo tubakorera ntabwo bareba ibyo turi gukora gusa ahubwo baba babona yuko twabagejeje n'iwacu
turabigarukaho mu kanya gato ariko ndagira ngo dusubire ku rugendo rwawe ubwo koko ugize gutyo umaze gutekereza icyo gitekerezo urarusha ubonye ko service wifuza gutayibonye uko ishaka kuravuga uti have noneho ngewe nze izi service nge nzitanga nta uhera hehe ntabwo ari ibintu byakuvunye kuvuga ngo tuvuge nk'icyansi nk'ubi cyansi hano muri Amerika wagikuye cyangwa igisabo
mu byukuri ibyo uvuze nibyo byarangoye ntabwo nabitekereje gutya ngo bishyite mu gitondo mbyuka mbikore kuko ni ibintu mazemo uyu n'umwaka wa gatanu ndi kubikora ni ibintu byagiye biza gahoro gahoro biri prosesi kuko natangiriye muri leta nabagamo ntego gufasha abantu mu birori bitoya byoroheje by'abantu batanu icumi makumyabiri ariko ubwo nakomezaga kubitekerezaho natekereje ndavuga ati se ni gute nabyongera noneho nkongeramo ibyo by'iwacu ikibazo rero cyabaye koko nk'uko bivuze kigoye ni ukumenya ngo icyo cyanze hano cyava he uwo mugongo hano wava he ese uwo mukenyero ugezweho mwiza ujyananye na moderi igezweho ngo byava hehe ibyo rero nibyo nko kwiyemeza gukora akazi ka buri munsi aribyo umuntu avuga ngo no kuba rwiyemezamirimo niko kugerageza kuba navuga ngo nagerageje kuba update ku by'iwacu nkagerageza gukorana n'ab'iwacu noneho nkaba ariho mbikura niho mbikura byose nkabizana nkabigeza inaha nanjye nkabona kubisavinga abo nsanze hano
reka mubaze akabazo k'amatsiko wenda umuntu atarajya mbwira ukuntu igisabo cya mbere wakigejeje hano muri Amerika n'ahantu wagikuye ukakizana nikigira ikibazo uburyo wakizanye kikagera hano mahoro
kuri hose ubwa mbere kwa ko ntari mbyizeye hari umushuti wanjye wari ugiye kuza ndamubwira ati se wamfasha ukanzanira icyo gisabo ukanzanira izo nkongoro ariko habanza kubamo ikibazo cy'uko ndabyibuka n'amaboko nari musabye kunzanira nk'igisabo icyo kibazo cy'uko gishobora kumeneka urumva ni ikintu muri aho agomba kuza afashe akikiye
n'ubundi no mu Kinyarwanda bavuga hari imigani ngira ngo ishingiye ku buryo gifatanwa ubwitonzi
uburyo gitwarwamo ntabwo biba ari ibintu byoroshye mu by'ukuri ni ibintu byangoye cyane kugira ngo mbashe kubikora ariko nyuma nza gusanga nkwiriye kubikora mu buryo buri professional ariko mu bya mbere kugira ngo bigereho nasabye ababaga bari kuza kuba babizanira kugira ngo mbashe kubitangiza ndebe ko ari ibintu bishoboka nyuma rero nibwo nabonye ko ari ibintu ngomba gukora mu buryo buri professional noneho ubu ngubu nkaba nkorana na company zishipinga kuko urayishyira ukayereka icyo uyihaye gusa ziba zihenze ariko bikakugeraho neza biri safe
nuko rero ubu utangiye kwegeranya ibikoresho abantu ntibakuzi ntibazi yuko izo serivisi urimo kuzitanga ugomba kuba warategereje umwanya munini cyane mbere yo kugira ngo ubone umukiriya wa mbere
nibyo rwose buriya ntekereza ko natangiriye mu birori bitoya byo aho twari dutuye nkajya ngerageza kubikora rwose nkanabikorera ubuntu kugira ngo abantu bamenye nagendeye kuvuga ngo hari inyungu ndi bukuremo nkamenya ngo kanaka afite ikirori runaka nkavuga ati ariko nagutegurira nk'iby'iwacu nkagenda ayo meza nkayategura kinyarwanda aho ahagaze nkamushyiraho umusambi nkamushyiraho umugongo nkamushyiraho ikintu noneho bigenda biruta bavuga ati ibyo bintu ndi kubona ari byiza biva kuri ya etape yo kuba njyewe narabasabaga ariko nabibakorera ku buntu ahubwo bigera kuri ya etape yo kumpamagara umwe rero ubwo yatangiraga kumpamagara niko byatangiye kumbikize ndavuga ati bya bintu bitangiye gatangiye kubimenya ndabyibuka nkora ubukwe bunini hari muri ngirango 2021 cyangwa na kabiri itangira byari ibintu byangoye kwiyumvisha ko ngiye gutangira koko kwiyemeza gukora ibintu biremereye nk'uku nguku
byari binagoye kuko icyo gihe covid yari ivuyemo
Yes, byari bigoye kumva yuko ibyo bintu ngiye kubikora nkabikorera abantu benshi ese ibintu biri bukunde ariko handi umuntu yemeza akavuga ati iki kintu nicyo niyemeje kandi kigomba kuba cyiza ariko ubwo icyo gihe nari ntarabonamo inyungu zabyo nari naratekereza ko ari ibintu nabona yuko koko byazavamo umusaruro munini ku buryo ari ibintu byazajya bituma njya mu masteta atandukanye kuko usanga buri gihe cyane cyane buri weekend tuba dufite ahantu bitewe n'amakwa ahantu agiye ari mu bice bitandukanye bya Amerika usanga hose twageze
icyo kibazo nari buze kukigeraho kijyanye no kuko urabona ntabwo amakwe hano ntabwo akunze kugaragara cyane cyangwa wenda arahari nuko jyewe hari utabibona ariko iwacu urabizi ko buri weekend hari amakwe anagongana ugasanga abantu barajya mu nama bakavuga ngo ubwo tuzaba dufite ubukwe kwa runaka ngo ubwo kwa runaka muzabushyire kuri itariki ngo kugira ngo uko abavandimwe bazataha ubundi nabo bazataha ugasanga amakwe yagonganye yabaye menshi cyane buri weekend nta weekend y'ubusa kandi ariko hano muri Amerika siko tubibona ikibazo cyo kubona abakugana
mbere nagorwaga no kubona bangana kuko nari ntuye no muri state isa nk'igoye yo mu bice byo mu majyaruguru ahitwa muri North Dakota ariko nyuma ho naje mahano muri ano masitete yo hagati nta bisa nkaho bitakomeje kugorana cyane kuko ni amasitete arimo navuga arimo urubyiruko cyane arimo abantu bitabira amakwe bafite n'amakwe ndetse mu mico myinshi itandukanye ari iwacu i Rwanda i Burundi abavuye muri Congo usanga abagande usanga rero kubera abo bantu ari benshi ari amakominota atandukanye menshi usanga buri gihe akenshi ikintu imbogamizi tukunda guhura nazo muri aka kazi kacu ka buri munsi ni igihe cy'ubukonje ariko iyo gisa nk'aho kivuyemo rwose ibintu biba bimeze neza
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi umutumirwa wacu ni Bwana Jean-Claude Niyonsenga akaba ari rwiyemezamirimo umunyarwanda utuye hano muri Amerika ukora imirimo ishingiye kuri gakondo ku bikorwa gakondo by'ikinyarwanda mwamwumvise ko harimo ibyo gutegura amakwe n'ibindi bijyanye n'umuco wa kinyarwanda bwana Niyonsenga rero turakomeza tuganira ariko ikiganiro tugisangiye n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ndagira ngo unyemerere tujye ku mirongo ya telefone twakire bwana Japhet Gatoni ikaza mu kiganiro muri sanga
Urakoze cyane ndabumva neza cyane mbakurikiye ndi mu mujyi wa Musanze ngira ngo arahazi cyane hano mu Kinigi
gusa nk'ugabanya radiyo gakeya niba uri iruhande rwa radiyo kugira ngo twumvikane komeza uti rero uri mu Kinigi
yego ndi mu Kinigi rwose
nuko ni ikibazo ni igitekerezo
ni nk'amatsiko ikibazo cy'amatsiko
yego
mu by'ukuri natangira mushima nk'umunyarwanda watinyutse akakora ibikorwa nk'ibyo byiza bitugaragariza umuco hirya no hino by'umwihariko mu gihugu dukunda cyane cya Amerika ariko tukibaza iyo twahuye ubukwe cyangwa tukagize ubukwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twizihirwa tukabona ibikoresho gakondo n'imyambaro ya kinyarwanda se ibyo tuba twibaza mu bihugu by'iyo babyakira bite bate umuco wacu inaha inaha n'ibindi iyo bintu
ntabwo turimo tukumva neza sinzi
ntekereza nayo ngerageje kugenekereza kumva icyo yarabajije uko aba banyamahanga bakira iby'iwacu hano iyo tubiberetse ngira ngo wari ubibukare wabikomojeho aho watashye ubukwe ugasanga uyu abazungu nabo barakenyeye nk'uko natwe tuba twakenyeye ni ibintu bakunda cyane kuko amakwe menshi dukunda kujyamo nabo baba barimo ugasanga barabyizihiwe cyane ugasanga bifuje nabo kwambara imikenyero nk'iyo twambaye imishanana rwose ugasanga barashaka ibyo binigi ku mashati ngo babyambare bakabyizihirwa rero mu mirimo dukora hari ukuntu dukorana n'abatanga nabo ibindi byishimo birimo kubyina imbyino z'ikinyarwanda gakondo iyo bivuye muri ubwo bukwe usanga natandukana byo kuba bari mu bukwe bw'iwacu iyi Rwanda.
Jafet,
yarabajije uburyo byakirwa hano uburyo babyakira.
Jafet, turacyari kumwe?
Ndabumva.
Wanyuzwe?
Wanyuzwe atandi kabazo nakongera ukama tsiko. Ese mu bihe wenda ngibi by'umutekano muke mu karere nta abashobora gukoma mu nkokora ibijyanye n'ubucuruzi bwe wenda bavuga ati Abanyarwanda na ibi ntabwo turi bukoreshe kubera impamvu zinizi. Murakoze.
Ya ntabwo ntabwo ikibazo gihari kuko usanga umuci uri mu muntu ntabwo bimubuza kuwukora kubera yuko ari mu bihe by'umutekano waba uko waba umeze kose.
Ha urebye izo mbogamizi ntazo dufunga guhura nazo. Reka noneho twakire niyitanga ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze.
Uherereye he?
Ndi Kigali mu Rwanda nanjye.
Ni ikibazo ni igitekerezo?
Ni ikibazo ngira nkambwire. Ese gutangira business niyo ngiyo mu gihugu cy'amahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaroroshye kuri we, byari ibintu bimworoheye ko noneho gutangira business y'umuco w'ikindi gihugu mbere na mbere nta effect byamujeho mbere yo gutangira, byari ibintu bikomeye.
Effect ushaka kuvuga ni iyihe? Sa nk'uvuga neza effect mu rwego rw'imari rw'ubukungu, effect mu rwego rw'imitekerereze,
mu rwego rw'imari ntabwo byari ibintu bigoye cyane ku buryo ntekereza ko bitari gukunda kubera ni umuco w'ahandi agiye kuzana mu gihugu cy'ikinyamahanga. Nanone byari ibintu bimworoheye mu buryo bwe wenda bwa ekonomi, mu buryo bw'amafaranga. Hanyuma wenda ikibazo kindi cy'amatsiko gutangiza business nk'iyo ngiyo ahantu hatari abenegihugu, wenda navuga ngo ni benshi kuko ubungubu iyo business ikoze mu Rwanda wenda byakumvikana muri East Africa, wenda bishobora kumvikana kuyijyana aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyarwanda bariyo ni bake, Abarundi nabo wenda si bake cyane, ariko ungeranije n'abanyagihugu bavuga ngo ni bakeya. Ese ni ikintu cyoroshye gutekereza ukiyumvisha ko uzabona abaclienteri nk'uko waba uri mu gihugu, cy'umuco ushaka kujyana aho ngaho? Ambwire business iragenda nyine muri make.
Reka mukanya turamureka kuvugira, ariko katubanze dusabe bwana Katareba wo muri Sudani y'Epfo yihangane ku murongo wa telefone kugira ngo ubanze ubone ibisubizo by'ibibazo ubajije bwana Niyonsenga.
Ya arakoze cyane gutangiza business nk'umunyamahanga kandi igendanye n'iby'umuco w'ahandi muri iki gihugu. Ntabwo bisa nkaho navuga ngo hari imbogamizi ikomeye cyane, kuko iki ni igihugu kemera buri wese kuba mu gihe abashije afite intego kuba yabasha kugira icyo akora akaba yagikora mu buryo buciye mu mategeko. Kuko habayemo gutekereza igikorwa, habamo gutekereza umushinga, noneho hakurikiraho kuba nawandikisha mu buryo bwemewe n'amategeko mu ma state dutuyemo, kuko tuba tugomba kugira ama license abisaba. Ibyo rero iyo uri kwandikisha ugasobanura icyo uzakora, ahubwo hari n'igihe hari abo bisobanurira bakumva bafite amatsiko yo kumenya uko bizakorwa, ukumva barabikunze barashaka kubireba, kuko n'abantu nabo baba bifuza kureba iby'ahandi. Iyo babonye rero binje bibasanga, akenshi nta mbogamizi nyinshi umuntu ahura nazo zituma bakubuza kuba wabitangira. Ku bibazo by'ubushobozi, nibyo koko bisaba ubushobozi buba buhagije, ariko icya mbere bisaba burya gukunda ikintu ugiye gukora. Igihe cyose wumva yuko witanze kandi ufite icyo ugiye gukora ugishaka, akenshi ubushobozi buza nyuma yo kuba warumaze kwiyangaza muri icyo kintu. Ku byerekeranye n'uko abatugana uko bangana, nibyo koko community zituyanga ntabwo ari nyinshi cyane, ariko baratugana kandi gusa koko nk'uko nabibasobanuriye, ntabwo mbifatanya gusa iby'umuco gusa, ahubwo n'aba bazungu nabo ibyabo bijyananye n'imiteguro yabo ya kizungu nayo turabikora, ariko cyane cyane tubakangurira no kubereka yuko iby'iwacu tubiteguye mu byabo nabyo bisa neza. ugasanga birushijeho kugira ko batugana yaba ari abene wacu baturuka mu bihugu by'iwacu cyangwa se abanyamahanga dusanganga.
Ni tanganyira ngo wanyuzwe
gutyo nari nyuzwe wenda kibazo cya nyuma ngira ngo mubaze nsorezeho nabwire nko muri mu bindi bihugu ndafata urugero wenda nko muri Kenya niho nzi igihugu kiba gifite amategeko agenga ubucuruzi avuga ko nibura kugira ngo utangize business mu gihugu ugomba kuba ufitemo abanyagihugu runaka n'abanyamahanga muri icyo gihugu runaka. Aho ngaho muri United States bigenda bityo ugiye gutangiza business nk'iyo ngiyo iyo business donc uri umunyamahanga ugiye gutangiza business ho bigenda bite nta limite bashyiraho ku bantu uzakenera muri business yawe nta muri make gutangiza business aho ngaho byoroshye bingana iki
nta limite bashyiraho igihe cyose ufite uburenganzira bwo gutura hano no kuhakorera uba wemerewe kuba wakwandikisha business yawe ugiye gukora mu buryo buciye mu mategeko ukayandikisha muri state ukajya utanga imisoro mu gihe gikwiye cya buri mwaka cyangwa se cya buri mezi runaka. Icyo gihe ntabwo bashyiraho amananiza y'uko ngo kuko uri umunyamahanga cyangwa se kuba utari umunyamahanga. Icy'ingenzi ni uko bareba yuko ufite uburenganzira bwo gutura hano no kuhakorera ubundi ibindi ntabwo bajya muri details ngo barebe ngo ugiye kuyikora ngo n'umuntu ugiye kuyikora.
Urakoze cyane. Reka noneho twakire bwana Katareba ikaze mu kiganiro muri Sanga. Katareba uranyumva?
Alo?
Turakumva Katareba. Turakumva sinzi niba utwumva neza wowe. Ngaho komeza ku kibazo cyangwa igitekerezo utubwira naho uherereye.
Nkuko mwabibonye nomero yanjye iri muri Sudani y'Epfo. Rero nkaba nifuza wenda gukoza umuvandimwe ukuntu wenda ibyo bicuruzwa uburyo abikura mu Rwanda afite ahantu afite abantu babimukorera noneho hanyuma akaza akabifataho abijyana kubicuruza iyo ngiyo aho abicuruza muri Amerika hanyuma iyo amaze iyo agiye kubitwara mu buryo bwa gasutamo ngo nyine nicyo nshaka kuvuga hari imisoro asiga asoze mu Rwanda kuri ibyo bicuruzwa ese aho ngaho biri muri iyi mwete disitirigiti bo birasora hanyuma ba bandi babimuha sasa bo bungukira hehe nihehe bungukira kugira ngo twumve ko wenda iyo mitako ya gakondo yacu y'umuco wacu wenda ko ishobora kuba hari abifitiye akamaro muri ba bandi ba nyiri umuco aribo twe bwacu ba nyiri ibyo bivuga rurimi. Murakoze.
Bwana nitanga not nitanga but Katareba ngira ngo ikibazo cyawe kirumvikanye. Niyo Nsenga sinzi niba washoboye kumwumva arashaka kumenya
umwumvise ikibazo yarabariye cy'uburyo byoherezwa bikatugeraho hari abo dukorana babikoramo nabitwoherereza nibyo koko mu bicuruzwa dugura haba harimo no kuba bisorerwa yaba ari aho bituruka yaba ari shipping ibizana ndetse niyo bigeze ahangaha mu bikorwa dukora bya buri munsi tugaragaza imisoro byo kuko iyo ushaka gukora neza no kugira ngo uzanatere n'imbere ikintu cya mbere ushyira imbere ni ugukore mu buryo buciye mu mucyo cyane cyane mu byerekeranye n'imisoro ibyo bikadufasha cyane cyane muri iki gihugu iyo ukoze rwose ibintu by'imisoro ukabikora neza kuri business usanga binagufasha mu guteza imbere gahunda zawe haba gahunda nyinshi ziba zijyananye n'umuntu usora neza ibyo byose ugasanga bikugeraho neza. Rero inyungu kubo tukorana barazibona kandi nanjye nkagerageza kuzibona twese tugasaranganya tukabasha kugera kuri byinshi.
Ariko ngira ngo usibye n'abo mukorana ngira ngo n'abo muha serivisi ababagana nabo ubanza nabo babyungukiramo ndashaka kuvuga nk'abo mutegurira ibirori cyangwa abaza babagana.
Yego rwose byo abatugana nabo babyungukiramo kuko usanga hari icyo tubaruhuyemo kirimo kwibaza ko bazajya gutega bagakohereza imiryango urumva ari nk'umuntu ushaka gukora ubukwanga kandi akabukora neza ariko yatekereza ko bitazaba nk'uko abyifuza bikaba byamusaba gupanga izindi gahunda ndende zishobora kumutwara imyaka 2-3 kuko gufata urugendo noneho ukafata urugendo ujya gukorera ubukwe mu hanze aho wari uri gukorera ni ibintu bisaba bije ndende usanga rero inyungu bibabona nuko ya service batekerezaga iri hanze y'igihugu batuyemo ubu ngubu yabegereye iri ruhande rwabo.
Reka bambwiye ku murongo wa telefone bambwiye ko hari undi muntu reka tumwakire ikaze uratwibwira kuko izina wanditse kuri Facebook ntabwo twarikoresha utubwire izina ryawe nyaryo hanyuma ukomeze ikibazo cyangwa igitekerezo.
Yego nitwa Nzabonima Pascal amazina asanzwe. Nanjye nkunda ibintu muri kuganiraho by'umuco w'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko. Twishimiye kubona umunyarwanda uri gutera imbere muri ubwo buryo akoresheje ibintu by'umuco gakondo. Natwe tugerageza kujya muri izo nzira kugira ngo turebe natwe ko twatera imbere kubera ko yageze kure afite wenda uburyo n'inama yaduha kugira ngo natwe turebe ko twava kuri revo turiho tukagenda tugeraho.
Yego murakoze.
Komeza.
Nizo nama twasabaga kubera ko kubona umuntu uri kuri revo nk'iyo ngiyo biratwinspira bikaba natwe twavuga tuti dukore cyane. So ni ikibazo nabazaga ni ihe nama yaha abakiri bato bashaka gukoresha ubwo buryo nabo bafite impano mu bijyanye n'ibintu gakondo by'u Rwanda kuba nabo bazamuka.
Arakumva.
Urakoze cyane. Inama buriya ya mbere ngewe navuga ku bwanjye nakoresheje ni ukubanza kubikunda ni ugukunda ibyo ugiye gukora ariko ntugendere cyane mu kureba inyungu uzakuramo mbere y'uko ubikunda wamara kubikura noneho ukabitegurira uburyo ushaka kuzabigeraho. Rimwe na rimwe hari igihe ubona yuko kubikora no kubitegura bigoye harimo n'ubushobozi ariko ibyo ntabwo biba bigomba kuguca intege kubera yuko ubikunda ubitangira gahoro gahoro rwa rukundo bikunzemo bigufasha kugera no ku ntego yindi iri hejuru wumva wifuza kuzageraho.
Yego yego murakoze cyane. Ubwo iyo ni indi experience munabonye kandi twishimiye kubabona kuri revo nk'iyo agasongero muriho mukomeze mutere imbere.
Murakoze cyane.
Yego.
Gara niyo senga monda shumuzo icyo kibazo nenda kukikubaza cy'ukuntu ko ntabwo ushobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo mu byukuri utabikunda urukundo rwawe rw'ibintu by'umuco gakondo si urwa none.
Urukundo rwanjye by'umuco ntabwo ari urwa none kuko ni ibintu navuga nakuriyemo bitewe naho nkomoka umuco ibwami Nyanza. Ni ibintu byangiyemo kuva nyiri mutoya nkabibona ko abantu iyo basabanye bicaye mu bintu byiza bisa neza by'umuco bagakora ibintu by'umuco bituma hari bya byishimo biza mu muntu bitafite ingano cyangwa bidafite igiciro. Ibyo rero nibyo byatumye mvuga ati ibi bintu wabikora nkabikora numva mbikunze noneho kugeza ubwo nabanje kubikunda ku giti cyanjye noneho ndabagereka reka ngerageze mbishyire no mu bandi no mbishyize mu bandi rero mbona ahubwo noneho byanabyara n'inyungu ndetse bikaba byanabyaramo na business ku rwego rutandukanye ku mpande zombi yenda abatugana cyangwa se nanjye kuba ari njye wawubikora.
Noneho tugaruke ndabona abantu basa nkaho bakishakisha abandi ku mirongo reka tugaruke nanone ku buryo ukora ibyo ubwo bucuruzi cyangwa se iyo mirimo wavuze uti tunabibangikanya n'ibindi bikorerwa ahangaha byo mu rwego rwa kizungu ariko hari akandi wigeze kuvuga uti n'abandi bo mu bindi bihugu haba mu Bugande haba muri Kenya hose ndabategurira byo ubigenza gute kugira ngo imico yabo ushobore kuyitegura ukurikije ubushake bwabo byo wabigezeho gute.
Nkuko nabaganirije inangiriro z'igitekerezo cyari uburyo bwo kugaragariza abatugana cyangwa se abo duturanye hano kubaha serivisi bifuza kuba babona mu makwe yabo. Ibyo rero byatumye dutekereza ku kintu cyose cyerekeranye n'ikintu gikenerwa mu bukwe kugira ngo utugana adushyire mu biganza bye ikirori cye cyose abafite. Ni ukuvuga ngo uyu muntu atuganye akatubwira ati turifuza ko gukora ubukwe, mbanza kubabaza ubukwe bafite nimba ari mu buryo bwa gakondo ariyo gusaba no gukwa cyangwa se ari ubukwe busanzwe bitewe na serivisi ashaka. Izo zose turazimufasha, tukamufasha gutegura ubwo bukwe, tukamufasha gutegura aho buzabera, tukamufasha kumwambika yaba ari iyo myenda ya gakondo cyangwa se iyo myenda ya kizungu irimo ayo makote, amakanzu, twa tuntu twose usanga umugeni tumutesha umutwe ajya gushakisha kwa kanaka akagaruka kwa kanaka akajya hehe akavuga ati reka ndebere hano muri bihugu ho usanga kenshi abantu bata umwanya bajya kurebera za online. Iyo rero watuganye ukaza ukatubwira ati nge dufite ubukwe tukwega serivisi dutanga tukakwereka package yacu yose, iyo uhisemo yuko tugukorera usanga nka 60% by'ibitegura ubukwe bwawe hafi ya byose tubigukoreye.
Ubu nk'abantu
bitwara amafaranga cyangwa bikagutwara umwanya no kuba wabasha kubibona.
Ubu tuvuge nk'umuntu wenda umugande kuko nge nabayeyo nk'ubu muntu aje agasaba nk'imyenda ya gomesi ku bagore cyangwa ibikoyi cyangwa amakanzu amwe y'abagande na zanzu ho banywesha inzoga akaza kugana ushobora kubibona.
Nibyo biratugora kuko icyo gihe natwe tugerageza gushaka abo dukorana nabo abapate n'urumva muri business uriya nta muntu wikorana wenyine. Tugira abo dukorana nabo, tugira abasupplier badusupplyinga ushobora kwituma umwereka woda kuko akenshi usanga serivisi dutanga ntabwo ari serivisi za aka kanya ngo uvuge ngo urahita uyitahana. Urumva iyo uri gutegura ubukwe ni ikintu ushobora gutegura mu mezi 2-3-4. Iyo rero watugejejeho igitekerezo cyawe mu mezi 2-3 tuba tuharangije kukwereka igishushanyo mbonera neza cyerekana ibyo ukeneye n'ibyo wadusabye byose ko byabonetse, ku buryo uba uri safe mu gihe cy'ukwezi cyangwa amezi 2 wumva ko ubukwe bwawe ibintu byose biteganyijwe warangije kubibona. Ibyo rero aho tubibashiriza kugira ngo tubashe kugera gukorana nabo bagande ku mugani wawe n'abandi bo mu yindi mico, tugerageza kwirefera ku bandi bafatanyabikorwa bandi turi kumwe dukorana ino mirimo bakadufasha noneho kumenya uko twaha serivisi abo baba batuganye badusaba izo byerekeranye n'iyo mico yabo.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Reka twakire Marcel ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Nakoze cyane kandi bandi kora musamanzi.
Yego turakure mu kishimo.
Yego ndi Kigali mu Rwanda, ibibazo nari nasigaye mubaza numvise hari mugenzi wanjye wabibashije bituma nsubirizwamo ariko ntabwo nabura kumushimira. Icyo mushimira ni uburyo abantu benshi bagira rwose amasindi, icyo basigarana ni uruhu rwirabura gusa ariko ibindi byose bahita bahinduka bakumva n'iby'iwabo bibateye ipfunwe. Ariko wowe kuba utarabigenje uko ni ikimenyetso cy'uko bya bindi muhandikije icyo yaririmbye ati Amerika n'Uburayi n'ibindi bihugu byose basundukiye ariko mukomeze kuzirikana ko muri abana b'u Rwanda. Ibyo ngibyo bitari kwereka urukundo umuntu aba afitiye igihugu. Ariko kandi ntabwo nagura akabazo gatoya k'amatsiko kubaza, iyo mwateguye ubukwe bwa kinyarwanda amafunguro mubategurira ayava mu masaka, agatsima k'uburo, ibihaza, mukoresha ibyahinzwe iyo hirya, mukoresha ibyoherejwe byaturutse mu Rwanda mukagura ku mashopu y'aho ngaho mubigenda mute cyangwa mutegurira ibigaragara n'amaso ariko muragera ku mafunguro mugategura amakaroni na salade hakurya cyangwa mukoresha n'amafunguro ya gakondo. Murakoze.
Yakoze cyane ku kibazo cyiza rwose abajije kibyerekeranye n'amafunguro iyo abo bantu bicaye muri ibyo bintu bijyananye n'umuco se barya iki. Hari abo dukorana nabo bakora ibyo bintu byerekeranye n'ibyo guteka, ntabwo nabo bategura bitewe n'uko babasabye, ariko ibyo bya kinyarwanda z'amafunguro ya kinyarwanda buri hano naho dufite amasoko rwose abazifite ku buryo usanga babigurayo bakabiteka nk'uko bivuze koko ako gasururu gaturuka ku masaka kaba gahari ibyo bigori biba bihari imyumbati bihari ibyo byose barabitegura njya mbibona dukorana bateka kuko njye ntabwo nkora mu byo guteka ariko ndabibona iyo babiteguye iyo nibyo kinyarwanda rwose nayo birimo.
Oya hari ahantu mperutse kujya gusura abantu ngira ngo ni abantu bari baherutse gukora ubukwe hanyuma nsanga batwakira bateguye ibiryo birimo umushogoro umutsima w'uburo n'umutsima w'uburo ahubwo umuntu wa mugani yakwibaza kuko hari n'abantu bakunda n'utuyoga twa hariya hakurya iwacu mu Rwanda umuntu hari ibyo njya mbona byo mu bindi bihugu umuntu yakwibaza ibyo mu Rwanda byo murabigira cyangwa murateganya gushaka uburyo byazagera inaha
hari abo dukorana bajya bambwira ko icyo gitekerezo cyakwiriye kuboneka cyo kuzana ibinyobwa inaha gusa usanga hari ababyigana ahubwo byo mu biriya bihugu bya West wabifungura wabinywa rwose ukumva ntabwo icyo washakaga kunywa nicyo unyweye biragoye rero gusa hari abo nzi bari kubikoraho bashaka kuzajya bazanira ibinyobwa neza by'iwacu iyo ngiyo kuruta ko twajya twibeshya ku byo dusanga ahangaha kuko hari ababibeshya bikaza byagera inaha rwose ukumva ntabwo bijyananye na ya
na bya bintu wifuzaga
tumenyereye.
Reka twakire ku murongo wa telefone na Jean Claude Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego, merci.
Muherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo?
Muherereye hino mu Burundi Bujumbura. Ego, ndashaka kubaza.
Ego.
Ese none nyine kw'ibyo bintu twihingira iniwacu muri Afurika iyo bihashyize abantu baba babyirukira ku buryo nyine umuntu yoba yokora exportation hanyuma ari nk'inka yanishwagurishwa umuntu agahita abijyanayo yarose nk'uburyo babishikanayo kugira ngo natwebwe nka produit zacu zo muri Afurika bashobore kuba babona yuko zihari kandi ziri ku gaciro nazo nyine.
Yego njya mbibona birakenerwa cyane 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 muri ano ngira ngo Jeff ibyo bibona mu masoko y'Abanyafurika
agakawa k'i Burundi njya nkabona rwose
ya iyo bitanga amasoko y'Abanyafurika usanga rwose harimo ibiribwa by'iwacu nk'ejo naguze agasha n'imbaga nashaka urumva yajyayo ukabona bya bindi byose wumva ushaka birahari.
Urakoze
ariko nyine ikomeza nyine nk'umwantrepreneur mba nshaka nyine nko kuronka nk'abafatanyabikorwa hiyo ngiyo kugira ngo tube tufashanya mu mikorere yanjye kugira ngo ndabe yuko umuntu nyine yashobora kuba yokwiteza imbere.
Wowe ucuruza iki Jean Claude cyangwa se uhinga iki? Ibyo ufite aho mu Burundi wumva wakohereza inaha ni ibiki?
Jewe nsanzwe mu bisanzwe nkorera mu gitego cy'uburimyi bw'umuceri hamwe n'ubworozi cyane cyane inkwavu n'inkoko.
Ubanza ibyo ngibyo byagorana simbizi ariko kuko hano birahari cyane simbizi mutumirwa yakubwira.
Ndikumva bisa nkaho ari ubwa mbere naba mbyumvise uburyo byakorwamo ariko buriya hari abantu yenda hari abo waba ari kutwumva uri muri iyo domene yo kubikora akaba yabamwegera yenda akaba yamufasha ukumenya uburyo byakorwamo.
Yego tugaruke ku kubyo ukora noneho wowe ubwawe hari ikibazo tutabajije buriya nubwo bajya bavuga ngo amafaranga yari mu mufuka ntavuga ibyo bikorwa uretse kubikunda bishobora kugutunga ku buryo ubyishimiye atari ibintu uzagira gutya rimwe ukavuga uti dore gihe nitangiye ntago ngiye gukomeza gukora ibintu ntabona menye umunda biretse
nibyo icyubajije nibyo kuri ni ibintu nkora menyungu kuko nkurikije igihe mbimazemo sinigeze nsubira inyuma ahubwo nakomeje kujya imbere ngira ngo uyu mwaka wa gatanu mbimazemo kandi ni ibikorwa nibyo nkora gusa nibikorwa nibyo navuga mu magambo make binungiye umuryango biramfashije bikanasagurira na business ku buryo ishobora kuba yakongera ikagenda yiyagura yiyagura kandi usanga hari nabo dukorana cyangwa se mbasha gukoresha niko nabyita nabo mbasha kuba nabafasha mu by'ukuri ni business nziza kandi ifatika mu buryo bugaragara ku buryo umuntu ayishyizemo ukomeje gushyiramo imbaraga yagera kure
ubu watubwiye ko ukorera mu mujyi wa Louisville muri niho utuye Louisville muri leta ya Kentucky nk'abantu bakumva bari mu yandi maleta hirya no hino muri Amerika Amerika ni igihugu kinini ariko bakaba bifuza serivisi zawe babigenza bate kugira ngo niba reka kwanza mbanze mpere kukubaza niba muri leta zose zo muri Amerika ushobora gukorerayo cyangwa se wibanda muri leta utuyemo n'izikwegereye gusa
cyane cyane ubu navuga ngo nibanda muri leta zisa nk'izinyegera ariko ntabwo ni nyinshi ni ukuvuga ngo nubwo ntuye hano tugera muri leta ya Indiana Kentucky ya Tennessee tukagera za Illinois za Iowa tugerageza kugera ahantu kure hashoboka ariko cyane cyane muri area yegereye bino bice kuko urumva hari ibice bya Washington hirya za Seattle hari ari kure ibyo nashaka kuvuga nka biriya bice byo hirya byo ni ibya kure cyane ariko ibindi byose biri muri bino bice bitwegereye byose tubasha kubagezaho serivisi dufite bityo rero iyo umuntu akeneye serivisi yacu yadusura ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram cyangwa se akaba yatwandikira cyangwa akaduhamagara akadubukinga tukamubwira serivisi dukora cyangwa se tukabanza tukamubaza tukumvikana tukavugana neza ibyo akeneye tukamubaza details z'ibyo ashaka n'ibyo tuzamukorera rero iyo atuye ahandi ntabwo nubwo twe dutuye kure tumugereraho igihe kandi tukagera kare ni ukuvuga ngo nimba umuntu ateganya ubukwe kuwa gatandatu twebwe tuba twageze nko kuwa kane turi aho ngaho hafi twiteguye kuba twamukorera ibyo yadusabye
ubwo noneho uvuze aho bashakira ariko ntabwo hatomoye neza bashakira kuzihe mbuga kuzihe nk'umuntu ubyumva none aha ngaha wifuza kukugana akubona ate
ya nk'umuntu wifuza kungana yanyandikira cyangwa se akamamagara kuri nimero ya telefoni ariyo 7143666601 iyo nimero yayihamagaraho yandikiraho mesaje yasura Instagram yacu iriho bimwe mu bikorwa bimwe dukora ari byo byitwa NBG Deco sinzi ukuntu nabivuga kugira ngo byumvikane neza ni NBG karongo dekorasiyo icyo gihe ushobora kuhita utubona kuri Instagram na Facebook hose ukabona ibyo dukora cyangwa se ukaba wadusura ku rubuga rwacu rwa www.nbgdeco.com ukamenya serivisi dutanga ukaba watwandikiraho byose
uti iyo ubukwe buzaba ku wa gatandatu ku wa kane muba muriyo ayo ni amafaranga muba mukoresha iyo murimo guca amafaranga bo mugiye guha serivisi na amafaranga bashobora ubwo ntibiba ikirenga kuko namwe mugomba kugaruza umuntu mwatanze
mu by'ukuri muri serivisi tutanga ntabwo nicyo cya kintu cy'urukundo nakubwiraga cyo kubikunda ntabwo dushyira imbere cyane ku depense tugiramo yego n'ubundi ntabwo dukorera mu gihombo ariko nanone ntabwo dushaka kungukamo mu bantu cyane ntabwo rero kuba wadutumira utuye mu yindi state byongera amafaranga mu by'ukuri ibiciro twagiye dushyiraho biba bingana n'ibyo wa wundi wundi ushobora kuba atuye muri state yawe akoresha kuko ntabwo izo depense zindi ziba zireba uwo muntu wadutumiye ziba ari izacu kwewe icyo tuba dushinzwe ni ukuguha serivisi nk'uko wayidusabye kugeza ku musozo irangiye. Nta mafaranga yandi ari y'inyongera usanga wongeramo akugora, kuvuga ngo atumye umuntu uri kure ari bukugore. Mu by'ukuri usanga ibiciro byacu biri standard no kuba wagukoresheje umuntu mwaba muri kumwe muri statement.
Mureba numva neza rero uvuze za leta mukoreramo mufite ibitekerezo byo kuzakwira muri leta zose za Amerika cyangwa no hirya aho, kuko igitekerezo bwacyo ndumva sino muri Amerika gusa, ndumva ari igitekerezo gishobora no gukora mu zindi diaspora.
Igitekerezo tuteganya ko twakongera dukomeje gukorera mu bice byinshi bitandukanye, kuko nk'ubu ngubu turimo murabona ko dutuye mu kureho gatoya ariko nko muri leta ya Arizona naho turahakorera, naho tubafite ishami turahakorera, turashaka kongera, turi gushaka kongera gukorera mu mujyi wa Edmonton muri Canada, nabo tukegera abantu batuye muri biriya bice bya Alberta. Rero ni igitekerezo duteganya kwagura ku buryo kizenguruka cyane cyane Amerika kikayigeramo, noneho kikaba cyagera no muri Canada, nyuma nibwo twatekereza no kujya mu zindi diaspora zo mu bindi bihugu.
Ariko ababyinnyi mubakura hehe?
Barahari rwose kandi banabyina neza. Benshi banabyinnye mu runo matorero akomeye y'ingando ngari, ubona ari ababyinnyi bari professional ku buryo usanga nabo bizihira rwose ababa baganye muri ibyo birori.
Biramutse ari uko bimeze rero, ubwo abigisha umuco gakondo harimo n'imbyino nk'ibyo mihamirizo n'iki bashobora guhera no kubana? Ejo bundi hari mugenzi wanjye wakoze ikiganiro aganira n'abantu bo mu rundi kazi utoza abana umuco gakondo hariya muri Canada, n'undi umunyarwanda uri mu Burayi. Biramutse ari uko bimeze, ni ukuvuga ko n'umuntu yize kubyina bya Kinyarwanda ashobora kuzajya anyarukira nk'iyo wawe mu gihe habaye ubukwe cyangwa se afite itorero abarizwamo akaba ashobora guseruka
cyane rwose? Ni ibintu kuko nk'abo duturanye hano babikoramo, ni ibintu nabo biba navuga ngo bibaha ubushobozi, bibaha amafaranga niko nabyita, kuko iyo bitabiriye mu kirori runaka nabo bagira icyo bakuramo umusaruro, ku buryo nabyo uwo mwana waba utojwe icyo kintu cyangwa se iyo kubasha kubyina nabo byamugirira akamaro, yaba bikoze nk'umuco akunze iwabo ariko ukanamuviramo n'umusaruro. Rero kuba twaba dukorana, kuba twaba tujyana mu mako atandukanye, ni ibintu byaba byiza kuko byaba bituma aba yaba ahora ari bizi bakora buri wikendi cyangwa se kabiri cyangwa gatatu muri wikendi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi kumwe na Bwana Niyonsenga, ni rwiyemezamirimo w'umunyarwanda utuye hano muri Amerika muri leta ya Kentucky. Abwiye ko rero imvumburamatsiko yateye muri Senga kumushaka ari uburyo yahisemo gukora ibikorwa bishingiye ku muco gakondo wa Kinyarwanda mu gihugu gifite umuco utandukanye n'uwo yabyirukiyemo, nyamara akaba abasha kubibyaza umusaruro ndetse agatanga n'akazi ku bandi. Bwana Niyonsenga, ndimo ndibaza niba hari, kuko turagenda tugana ku musozo, niba hari akajambo wumva wagenda utagenda utavuze kajyanye n'iki kiganiro twarimo n'insanganyamatsiko twarimo tuvuga mbere y'uko dusezeranaho.
Urakoze cyane Geoffrey, ndabanza gushimire cyane uyu mwanya wa maye, ni umwanya mwiza wo kubaganiriza ku byo dukora, ariko buriya mu by'ukuri ni ukugaragaza icyerekeranye ikintu kiba kiturimo cy'umuco wacu muri ibi bihugu. Tugomba kugaragaza umuco wacu, tugaragaza uko tugomba kuri, kandi yaba nubwo tubikora mu buryo bujyananye no gushoramari umunagoro akaba yabikoramo business, ariko tuba twabanje kubikunda, twabanje kuba buturimo. Rero nta kindi ari nako tukangurira n'abandi bose bitewe n'aho baturuka gukunda ibihugu byabo, tukajya twereka abana b'abanyamahanga yuko aho duturuka naho hafite agaciro, kandi aho duturuka ko tuba tuhakunze. bityo nabo bituma bakundi wacu bakaza badusanga. Iyo baje muri ibyo birori tuba twateguye hari abadusanga bakatubaza sese iki kivuze iki, iki mugikoresha iki, iki ko mwagishyize aha ngaha, hari n'ababona agaseke bakakabona ku meza bakabaza sese harimo agaki, ukabasobanura icyo agaseke kakoraga, bityo ugasanga rero bitumye na ba banyamahanga batashye bwa bukwe cyangwa baje muri bya birori ya ma event bajemo babonye ibyo bintu twateguye bamenye iby'iwacu bitabagoye kubirirwa bahagera, ariko bikabatera amatsiko yo kuzahagera.
Bwana Jean-Claude Niyonsenga muri leta ya Kentucky, reka ngushimire cyane byimazeyo ko witabiriye ubutumire bwacu mu kiganiro muri Sanga. Nkeka ko nitwongera gukenera n'ubundi uzatubonera kanya.
Yego rwose, nta kibazo, mwakoze cyane, nzaboneka.
Ye, nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri Sanga mwabanye natwe, nisegura kubo tutashoboye guhamagara. Je turasubira mukanya mu makuru kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, nari mfatanyije na Nadia Taha ku bugenzuzi bwa gahunda na Joe ku uhanga bw'ibyuma. Naho mukanya.
yasuhu